ni onua ebre edu se obetie enkwa asem omodi aso befro bibi oben wona wase won se enkwa asem ebre ni omodi afre won kafo oba onua ene onyankofo aka chere won se enkwa jisem no ebre aso e mson fo akwa hefold enam nemu ebeche asemi Mesre eni die mu se asemi fi Lifeword Media Ministry ho ena eba unchen. Lifeword Media Ministry no. Oko abefo mfidie eswa www.lifeword.org www.lifeword.org Obe se unhu nkwa sem ewo kasa hudu ubiya amwa ube hu ewo ho. Eno ane se so o login na ukọ ha na odi nsa abọ eyi no so kasa opeso na ebibia ma ema oti nkwa ajisem eyem somfo akwa hefod selem nim ka na ndi asemi ebremo mesere se ebebo mpae onko fo no wiradi oma edawasi oma yiwaye oma kanfo ama yohun nde ebesese hu da fofo etisi ebade ni be hu na otwe fofro posom fofro na afi fofro bi adwani enti ase ni ebra o ma ye krado se beti wasem ebade bi eni ni ase ni wa na ma se mesu frade ehu ya fa so ye kra ajinkwa ade bi osu ni ofa kristo de kra ajinkwa dada no aso be kwa swara mleti mi atena si ama se upie wahini ma wanye oyiraba eda wasi sede amnu kakaya no usumfu akwa hefod na menemo eche asemi asama minobe cheye ende matuni dinse who will be your destiny helper who will be your destiny helper wany ena obaye udachi buafu Saint Kwa Mekaka, Mekasa and say, you can't reach destiny alone. You cannot reach destiny alone. Eti ebe fa ni achre semano, achre chre yin. Na yedi ya mwa tuso. Na, ye mwuni se, ni abiti miya boy en dachi. Misu nyangu pa wano yobwa diye nina. Ono na, oche sika, ono na, oye biribiara. Enso odinam obiso ntino se yakopo anya wadom no wembi wadwene ni ne no anche na asemmu ayamfa asembi ande ne di antrewa ni obebo anu ponu wahwia obeka se sane pa na anyone ne mebo afo pembebre no aya na yehwese Ebo afo no be ye obi a oti Benz mu oti Lamborghini mu oti car kesi mu 4x4 sani pa no but obi a e bi oyɛ clean akra betimi ayɛ odachi bo afo obi a wodwom e bi a na wo hunyɛ wakodwom akɔtɔ ade na wonim sɛ wo sika na ebɛ so na nso na ohun sɛ Fui ma ni pana wuni no. Na waka se, oh, sika anso ende endye. Ino me di ende meja ito na. Ichiri masa aba. Na asumu pa mufu nguo mami. Na misa mku mechi. Enkope sika embra. Mekando kura chwa se. Saa ni pano. Enda wabuwa. Oyobuwa fuwa pa. Aniti. Uma yame ye nindao. Yepembe brenu. Yepamu. Yeda achibuwa fuwa. Yewe tibia ni pano uma. Medie. Yelimani se ubia oti Benz mdiye. Saani panu kutu. No biti mi ayye medachi buwafo. Yewe trese mu. Se yewe trese mu ni mwa. Yibu hunu se. Yemwa bebre wuma. Ana mfatu mbebre wuma. Etimi. Ebama yesunya adie bebre. Bible mu yewoni pebia. Ojina ye. Se obaye onyakupu yeduma. Na. Onya abuafo bi ma osuo mu ehwe a
didi kan e Moses ebre onyakopon frɛ no no na odi nechi ekoyi Israel for free museum bayan fede na edwuma no abetɔ ɔno nkoa no so eniti onya nasi ayefɛ ne Jetro ama ne tete no ɛna ohwɛ so a Moses no nso the destiny helper baako ɛyɛ Pharaoh papa ama ɛnso ɛboa no ɛfɛ ne nkwara abrɛ mu abrɛ ɔkɔfa no wɔ nsuo no so no ɛde bɛtena ahemfie ɛtete no ɔnoɔma bebree mu ɛno nti Moses ne deɛ no no nti Moses ɛnya Jetro ɛne Pharaoh papa no ɛhwɛ Joseph nso Joseph nso ɔno sɛ obi a ɔbɛyɛ ne daakyeboafoɔ ɛyɛ Pharaoh a ɔpagya no firi afiase ɛde ne ba ahemfie ɛdi sɛ Pentecost was say Joseph had Pharaoh to promote him after the prison nti ɔpagya no ɛde ne firi afiase ɛba bɛtena ahemfie ɛhwɛ David David nso ɛberɛ a ɛba sɛ ahendie no ba bɛdi ne nsa no onya obi firi ahemfie hɔ a ɔde Jonathan ɛbɔ ne ho ban ɛfiri Jonathan papa Saul hɔ sɛ ɛbɛyɛ a nea Jonathan papa ɛpa ne sɛ ka ɔbɛyɛ no no ɛntimi amba mu ɛntimi amba mu nti no ɛnka obi bɛka sɛ sɛ ka Saul ɛni hɔ a ka Jonathan ɛdi adeɛ nanso onyame hyehyɛ mu no ɛnte saa na onyame ɔno ɛnim nnwuma nyinaa bade ɛsɛ ɛsi onipa bi so ɛna nea waka fa ho no ɛnso ɛtumi aba mu Elijah nso bɛka sɛ Elijah nso ɛyɛ obi a ɔso deɛ ɔkɔhyia no ɛyɛ ɔbaakunafoɔ no a ofiri Zarepta ni baa no babaa sɛ ɔbɛma no aduane baakunafoɔ no a na ɛberɛ a kɔm asi Israel hɔ na aduane obi anya bi ndi no onyankopɔn ɛka kyerɛɛ Elijah sɛ mesoma wo ma woakɔ ɔbaakunafoɔ bi hɔ na ɔno ɔbɛma aduane adi ma wɔtumi ɛsustaine wɔ na wɔde atwerɛ dwumadi a mede ahyɛ wo no so nti onyankopɔn na afrɛ no sɛ mesoma kɔ Zarepta kuro no so na saa Zarepta kuro yi so na anafam hɔ na mama ɔbaakunafoɔ ahwɛ hɔ a wonim sɛ bia ɔbaakunafoɔ a ɔyɛ ɔdefoɔ ɔmene omia no yɛadwene no sɛ saa kuro no a yɛkɔ so no ɛka ɔbaakunafoɔ no bɛyɛ ɔdefoɔ kɛseɛ paa a ɛka bia yɛkɔ akɔhwɛ nanso ɔbaakunafoɔ a onyankopɔn ɛsoma a Elijah ɔno sɛ ɔnkɔ na ɔsiesie aduane ama no no ɔnim sɛ ɛbɛkɔ no aduane a ɔsiesie no yɛ aduane kɛkyɛ ɔba de ɔse aka ne ɛyi kakra ne sam kakra a ɔde bɛkye tatare ɔde bɛyɛ paano na ɔne ne ba ɛdi ayɛ dɛn na wɔwuo ɛde adu baabi a ɛni sɛ yɛhwɛ nnipa korɔ a ɔyɛ yɛ boafoɔ no yɛhaw ne yɛamane a yɛnim mu ano no pɛ bebree sɛ yɛhwɛ ne saa deɛ a ɛntimi mmoa ma yɛnkɔ yɛnim nti nsɛm a me ne wobɛkyɛ yi adidi soɔ yi ɛyɛ nsɛm a nokwasɛm ni onyankopɔn wode nhyira firi ɔsoro ba but wɔde nam nnipa so nokwasɛm no ni ɛnti hwan na nna bibisa wo sɛ ɔne wo daakyeboafoɔ hwan obi bɛn wo akwaraa bɛtumi ayɛ akwaraa ketewa a wobɛkɔ situation bi mu a akwaraa no bɛtumi ama wo just a pɛ so a de saa kapre no a wode bɛma wo no ɛno ɛna ɛbɛtumi agye wo ama daakye ani wɔasi yie obi ha wo yɛhwɛ sɛ ka nnipa no obi ha koraa ne boafoɔ no bɔ a sɛdeɛ ne boafoɔ no bɛsi ayɛ no ɔhunu ho a so wei deɛ sɛ ɔnyɛ me boafoɔ wei koraa deɛ dɛn nnipa ni bɛbisa no asɛm mpo sɛdeɛ wobɛsɛ bua no ano bade meka nokwa kyerɛ sɛ God really drops blessing from heaven. He sends people. The sumani pa. No sumani pa mumu de samba naba. Nimbisa se. Se wu hiya. Dachi bua fwa. Who will God send to you? Se wu hiya wu dachi bua fwa. Wain wu nyanko pon. Ebes mano. Emano. Aba wu chen. Ibisa wu. Minya a wu chen. Ebi a wu pe. Seke kruset ke si ebi ase. Enanka ube nyase. Ube te mkwa ase. A life word. Media ministry so enam abefu fidie so Amazon ewo ho lafwe.org obokwa ewo ho eno anse wa kreke so wa hwehwe www.lafwe.org upa obenya enkwa asem bebre wo kasa hodo bebre mu ti bisa se hwan ene wudachi boafo Jacob Nemba dumi eni ni nina ano. Nam penifu wa mnumu mnumu eni ni mse Joseph nobe yomu daachi buwa fuo. Taso nyami, nyanko pa on nam. Joseph su, ebe jibu su yana. Tipe se, udu kwa ibi mbinu. Radi ma wu daachi buwa fuo, ada wu buwa fuo no. Embe yon. Radi mbiye we ni se, saa ni mpa we, ejima mi yeyi, saa ejima we mumu, ene me, ene ni daachi edi mbe si yu. Tipi biyare, ukure biyare, ye juma wu, asori wu, Bibio ye biya and to tuna si. Na pomodin se ba yiro huna waye. Na mina nana kache me se. Bema. So bidi adye show sa se ya. Yeni ye. Na se woye ni ye etimi ba ye wa wudia. Na mi shraw. Se wanya bre tye. Mkwa se. Mkwa se mi fi life word media mini shu wone edi bre. So mfu akwa ye fo na mina ucha se mi. Si da fufro so. Ba ye kanin tuwa so. Na wako suwe tye. And the people are quite a firm who bring out a boafo. Bompire mouse, a radi man who boafo, and then a china yara. Yamisha, a semi was home for a quiet for na menimuti, if you life word, media ministry, and the bro. The telephone number is 0244 869499. 0244 869499. On for Christmas, so cry, Jim Quah, a brainy, say, foul. Se a cra and my jim qua. But the money pay mu kasampa is kuso ni ubura. Na makuma su jitum esse. Apa uu na o sorry. Paddy Jimmy. We say u kasa semoya. And we say, Radi is kuso. A jo. A cho dinsu won kwa humanum. I say, say, Radi, my mintanasa ma ku se kuso baba. Radi boa minem hu, medachi boa fo. Yami shrau. So team kwasem. Bye bye.